know you're feeling now.
I feel you feel dark.
Like a joke, yeah.
Spice that yeah.
Babu devu gense. Akasera maze kanji wano ganize. Obana ni gense. Na yomu kwano gomu na sekundense. Mulichi muli. Ye kwa kulembera bali te muli. Onja kira baby kwe mumuli. Yama kuija kumulu vili. Privately njagala kusisikane. Exclusively lubele lazi na wetu angalane. Tensaba mpako mkwano. Loving kusawa mkwano kwe darling. Mpako mkwano. Loving kusawa mkwano kwe darling.
Let's watch it
before you can touch it.
You know kukakasa, you the one babe. Tulioke tukabano muswachi.
Mpako mkwano, loving. Kusawa mkwano kwe darling. Mpako mkwano, loving. Kusawa mkwano kwe darling. Embozi tujije kutale. Kwe laba baby. Mpako bade. Sembira mpako hane.
Mbogo inamumane. Embozi tujije kutale. Kwe laba baby. Kuwe kupode. Sembira kuwe kuhane.
Orimoke na yeki rorkon. Ela ijo noi noi. Amina engoja. Oh yeah.
Mpako mkwano. Loving kusawa mkwano kwe darling. Mpako mkwano. Loving kusawa mkwano kwe darling.
Yeah.